kisa cha Yesu jinji legendi zeyarita sana ngeranza ya okwagala kwalina erinze omuno nyi kwamuleta nafa funobula mu zempulira bulungi mule mutima yenyama
Sweet.